ubana neza n'abantu ntuzi destiny z'abantu umuntu uri gusuzugura uyu munsi maybe niwe je wagufungurira umuryango ugakandagira mu isezerano ryawe be careful bana niyo mpamvu biri tubwira ngo bana n'abantu bose iki amahoro uzi impamvu ntagiye na kimwe imana ikora ku isi idakoresheje umuntu ibaze rero benshi impamvu mutegereza abantu imana yo gukoresha kugira ngo baba blessing mwagiranye nabi bibazo byasabye imana kujya gutegura abandi ntukabonere umuntu mu ntege nke mu byo adashoboye umuntu yagutungura uyu munsi wambona mu ntege nke zawe ariko ejo ukambona mu mbaraga ukibaza ni wa wundi nuko utamenye icyari kindimo oroha bana n'abantu bose amahoro urukundo ruganze muri wowe mbere yo kuvuga nabi mbere yo kubanza uzura impuhwe n'urukundo